Ungavaka shela lena msinga nina Awungaboni intombi esiphomolia Ungavaka shela lena msinga nina Awungaboni intombi esiphomolia Aw mina ngabona usuka sambe wentombi Ayibone enkanyezi lothukela Ayibone mini keshi lindovana Awungajika kabili kathathu Ungazangana mawungamboni mazani Ingitikoni yoko Umshapo zila Ungazangana mawungamboni Intanga zikwelu buso Aba mwushu kalo mzokela Aumaye bazela vano mzani
Itonzu ulwelele mpunzi Amazinya mshopi kwa Ungaibuwa lisi nushona
Kume mahlabathini ngithenga phezulu lolundi plaza NK uNkulunkulu yongilamulela ithenzi zinkangotshani zigophoza njengamanzi Ichango sika dinga sankulu inkaba basidle basiyelana bathi celemba gudla ukhuko four fingers miners awusekho eLondon Athunqala nenxwele Womavakashela lena emsini Awungaboni intombi esiphomolia Womavakashela lena emsini mina Awungaboni intombi esiphomolia Ayibone enkanyezi lothukela Ayibone mini keshi lendlovana Awunina nonke nyethu kelefe Haya nongiphathela lo mkhonzo Esikhombisa mfoka Dlamini Uba ngiphathela lo mkhonzo Ufika uthi ngikhonzile Indaba ende singayixoxa sihlele ecansini Emthambo mfoka Qimba Uba ngiphathela lo mkhonzo Ufika uthi ngikhonzile Indaba ende singayixoxa sihlele ecansini
Singayixoxa sisobabili Sinehlisa nunemindwetu
Awu sigcoba namazipho
Singayixoxa sisobabili Sinehlisa nunemindwetu
Indaba ka-12 ebusuku le
Singayixoxa sisobabili Sinehlisa nunemindwetu
Awu sigcoba namazipho
Singayixoxa sisobabili Sinehlisa nunemindwetu
Indaba ka-12 ebusuku le
Singayixoxa
sisobabili Ayifune
singehlisa
ngoshudwe mnyango sikhulumela kanti sithoxe indaba
Singayixoxa sisobabili Singehlisa ngonemenight
Wo sithoba namazipho Kumnandi kutelile Indaba ka-12 ebusuku le
Itonzi unwelele mpunzi Amazinya mhlophe kwa Ungayibuka lisi noshona
Akamuhle uchithe
isikhathi Itonzi unwelele mpunzi Amazinya mhlophe kwa Ungayibuka lisi noshona
Haye bazela banomzi
Itonzi unwelele mpunzi Amazinya mhlophe
kwa Wokuyazalwa kweminye
imizi Ungayibuka lisi noshona
Haye bazela banomzi